Welcome.
Karibuni.
Welcome, bana.
Ah, bana.
Episode 2.
Nituwa
ama 3.
Nashukuni.
Moja yaga, moja
yaga. Lakini ni 2, ni 2.
Ni 2?
Ni 2. Javidi kwe 2.
Okay. Kwa excited, niko excited. Leo hii tuna review Emmys.
Za this year. I think ka last week. Last week. Last week. 17.
Yeah.
17.
Eh bwana, anza msee. Nisho, nikikushawa ama hakuna mmoja wetu amezicheki. So,
hii ni premiere.
Premiere, tunazi premiere huku hivi.
Live reaction on
Eastern
podcast
Nairobi. Anza,
chill. Tunge live react kwa YouTube. Tukue confident, tufungue channel.
Azizi. YouTube ina need wasi wako easy on the eyes.
Wasi wana naelewa. Friendly faces.
Una expect nini kwanza kabla click hapo hivyo?
I hope House of Cards may win finally kitu ya maana. Wana winingi vitu boring ka best visual, best screenplay ama kitu yenye si enticing.
Ajai win best screenplay. Wana winingi best vehicles,
editing.
Ama
best dressed. Vitu boring. So I wish to see season may win kitu ya maana. Na Mr. Robot najua ku notice au ku nominative.
Akua. Is nominative akua.
Akua na series, season series.
Siongee hivyo. Usi make it seem ni kama ku nominative juu.
Juu akua na season.
Juu akua na season.
But still, no nominate mtu najua. Nominate mse.
Westworld.
Hey, well najua alikuwa the most nomination.
Anaweza kwanza kushinda.
Hawezi. Mimi I hope mimi najua kuna kitu hapa yao. Kadhaa si moja. Najua kuna kitu ya Westworld. Nini ingine?
Niko passionate about
Black Mirror. I hope. Wendele maliza Black Mirror finally.
Wata. Chill. Relax. Hiyo ni episode kivi yake.
Si episode kivi yake. Sidhani. Tulisha ungelea Black Mirror.
Huku umemaliza mse?
Sikuwa umemaliza. Sain umemaliza.
Umona.
Kali sana.
Umona. Men Against Fire.
Men Against Fire. Sikuelewa. Hatukuelewa as a people wa huku wa hii area.
as Kenyans. Ilikuwa na Max Snow. Kama
nakumbuka alikuwa tu dark kwa kawaida yake.
Alikuwa very droll ni same. Role ni ile ile.
Role ni ile ile. Hata person of interest the same. Ako na role yake specific.
Niche
ameoki. Ilikuwa kuhusu nini episode?
Man Against Fire usiniulize vitu kama hizo mse.
As in, unacheki episode zote, ni impactful. Unaona impact on society.
Yep.
Hiyo sikuona.
Ati?
Sikuona.
Awe acha bana.
Wanasaidia tu soldiers wasipate PTSD ama nini.
Hey.
Utapata PTSD, umeua watu.
Yeah, but kuna the black normal, Black Mirror kind of question. Awoni question?
Naona swali.
Parallels na vile.
Lazima uzione. Point ni. Unacheki kitu kama nose dive. Nose dive una.
Dem anani demi.
Udem.
Udem
anani bojo anaongeanga hivyo normally. Niliona interview yake.
Wallahi. Si hiyo ongeanga, si possible.
Ni
high, sema kwa sekunde
ni high. Ni high vibaya. Kakona. Wako na the same. Wanakuharibu. Atakuharibia earphones.
Confidence guani ya kukai ka.
Hii microphone si expensive. So you see, sifanya watu wadhani expensive. Karibia hii mic.
Hai bana. Niambie. Unakaa uko na lot on your mind. Mimi nataka ujifungue kwa hii episode.
Napata. Sina lot on my mind. Ni tu hiyo episode yenye umemention. Pia wewe kuelewa mbona umemention.
That's Julie Nigusa, nakumbuka hii.
Unapata. Ilikuwa kali. Wana, by the way, niliona hiyo stuff yako ya wana relate vitu episodes. Niliona wanatumia the grain, unajua.
Hiyo
stuff ya macho ya white ya the entire history of you.
Gorada.
Iko kwa hiyo stuff.
Kali.
Alafu kwa White Christmas, which is the best episode so far. Walitumia I Am Waldo. Mse fulani alikuwa kwa screen. ulimiss hiyo detail. John Hamm akidirect ule MC alikuwa na panel hapa kando yenye wana
ya
watch
wazee.
pia. Sasa mmoja wao alikuwa anaitwa Waldo, alikuwa anaitwa I am Waldo.
Serious?
Msiku na harder details.
Yesi.
Ni
okay.
Detail.
Ni detail, ni detail, true. True. Ni tangu wa homage ama homage ama chako mbingi ngine ume miss. Anyone who knows what love is. Anyone who knows what love is.
Ni
ngoma.
Iliimbwa na ule dem wa 15 million merits. Mwenye alikuwa anaimba poa. Si ndio? Ilirudiwa ama nini?
Ilirudiwa kama mara mbili hivi.
Wallahi.
Za chini chini, za chini chini lazima.
Lazima kuwe rada.
Lazima kuwe rada.
Walirudia wapi na wapi?
Men Against Fire na episode fulani nyingine. Ule dem aliimba
White Bear.
Kabla wewe ule mse. White Bear. Si White Bear. Sijui alirudia wapi. Nashuku ni between White Bear na season 2 watu walirudia pia kwa Men Against Fire.
Oh.
Ule dem.
Dem gani aliimba kwa Men Against Fire?
Ule.
Oh, nimekumbuka before I'm shoot.
Uli notice ni vile umesahau sahi ama uku notice?
Siku notice ni yongo.
Ni yongo.
Mhm.
Men Against Fire ni ideal. Ni ideal. Hata ile ni numb. Uliona ya manyuki mse?
Yeah, uliona ya manyuki. Hiyo episode nili. By the way, iko ni pambo acha.
Ilikuwa horror.
Eh.
Oh, by the way, when I continue.
Wana?
Naendelea season 4.
Eh, wanaendelea. October 21st. Zote mass production.
No, wanaendelea na hiyo specific episode.
Ah. Wenili ni bu. Ya manyuki.
Eh.
Yeah. I still find entertaining. Ilikuwa refu 1 hour 30 minutes na
okay. Okay, tuangalie miss.
Twende miss.
Azang show. Umse alinominatiwa.
Nani?
Umse yetu wa suicide kwa Better Call Saul.
Suicide. Better Call Saul.
Chuck Magill.
Oh, yeye alinominatiwa bwana.
Anashinda, sio acha nikuonyesha. Nikuonyesha ameshinda.
Uliangalia?
Zizi.
Betray podcast.
Sikuangalia zina. Acha nikushow mse mwingine. Sio acha nikwambie kabla uangalie, acha nikwambie na ameshinda mwingine. Sio acha nikwambie.
Niambie.
Acha nikwambie kwa hiyo podcast ameshinda. Acha nikwambie nani hajashinda.
Niambie nani hajashinda. Mimi nakwambia saa hii. Umse wa Westworld hajashinda.
Nani? Hopkins.
Umse Hopkins, Anthony Hopkins hajashinda.
Lakini hiyo ni si fair. Walikuwa against nani mwingine?
Against alikuwa best drama, so unaweza fikiria. Unaweza fikiria. Mse wa, no, by the way, nimewatch series inaitwa This Is Us yenye
sikali, nikosho sikali.
Nikali.
Sikali sana.
Ni kitu nitaendelea nayo venye na endelea na zingine. Ni emotional. Watu wanalia. Tunalia tu as an audience. Ni emotional but ni kali.
Nikali
story yake. Ni vitu kama Mad Men zenye hazina story moja. Ni lives of people.
Kuna kitu inaendelea.
Kuna kitu inaendelea.
Nikwambia Mad Men.
Season 1 haujaanza Mad Men.
But nilikwambia last time nimemaliza.
Haujaanza point ni haujaanza Mad Men. Si Mad Men inaanza season 2.
Okay. Anyway, nimenasa. Walikuwa nakwambia nani hajashinda. Nani wetu Frank Underwood hajashinda. Ni sad but hajashinda.
Ni sawa.
Sangu mimi mse mwingine hajashinda.
Anafadhu Robin Wright. Una feel kama ameshinda.
Robin Wright ameshinda.
Una feel kama ameshinda.
Ameshinda. Clay Underwood.
Eh.
Amewin this season specifically.
Eh.
Ameshinda.
Hii season ni yake.
Asa ngisho mse mwingine ameshinda.
Mm.
Na kuangi passion kuhusu.
Maybe ndio ya watch.
Uzo Aduba.
Sija watch. Alikuwa na act ka crazy eyes ama kitu fulani.
But nakwambia sasa
ameshinda. Kuna matuta. I hope ameshinda udi.
Juu ni season 4. Ni season 4 anaangalia si 5. 5 ni
recent
kwa featured sana.
Pata. Michael Kelly hajashinda.
Nani huyo first of all? Kwanza hapo nani huyo?
Doug for House of Cards.
Oh, yeah. Michael Kelly.
It's
too early for him. As long as
it's too early, wewe sema hivyo.
Acha nikushow kitu kingine yenye niko show. Westworld imeshinda outstanding series
drama. I hope so. Lakini acha tuone.
Kaja shina hii kitu ifanye tena hii review ya
lile. Yeah, Amy's hawafanyi kitu ya maana.
Tunawapatia platform. Hii platform tunawapea mse.
Platform is
and watu bo.
Amy's alafu wasipatie Bernard Amy.
Aya.
Bethe kaja patia Bernard Amy.
Ai,
fuck Amy.
Okay.
Stucky story ya Amy yani.
Utagi, na utagi kabisa. Bernard anaweza kosa lakini. Ni mara yake hakuna mse anashinda mara ya kwanza unless
Rami Malek.
Hiyo ni outstanding. ana hiyo uchizi kwa hiyo show, so unaelewa.
Zio.
Plus kulikuwa na drought ya shows.
Banana anaambiwangwa. Ana switch kutoka humanity anakuwa robot. As in unaweza ona transition yake to robot.
Nakupata.
Na inakuanga kali.
Oh, nani ameshinda? Hii tunaangalia. Hii actually ya to guess. Atlanta.
Eh, lakini aje win best comedy. I mean win outstanding directing for a comedy series.
Nana need.
Yo kitu hata si comedy. Mimi si ile.
Ni comedy mzee zungi bwana. Ni nini? Ni psychological.
Ni closer to comedy. Ni closest to comedy.
Ina jina. So acha nikwambie. Finally. Deciding factor whether nitakea next year kuhusu Emmys ni whether or not iko kwa kile. Nani atashinda?
Nani?
Mike Amantraut.
Ah, oh, Mike Amantraut.
Kwa Better Call Saul.
Nakupata.
So acha nikwambie. Siu chill. Unafanya hapo.
Zii, nataka kuona kama ame-review Emmy. Ini yeye.
Uko wapi bombi ya suko?
Saidi yake ni intensive. Hata lapi.
When him say ball. When him say ball. Mr. Bangan.
Kwa nini?
Aza nikwambie, soche nikwambie, na release, na premiere Emmy saizi mse. Ni premiere. Soche nikwambie wasa wameshinda mse.
Tunangalia by the way, tunangalia blog ya Dem Antwa likuwa mechizi high school. Sijui tumtaje, unataka tumtaje, ajue, tumvalidate hivu.
Validate.
Atuwezi validate mse.
Aya, sikia.
Lakini alienda majuu by the way.
Majuu gani?
Mse, ndio maana haja post kutoka
huko ndo kuandika
kutoka August 1st
andike
watu wanaenda majuu sasa anyway.
Sorry for me from bar. Sikia sio chenye kwambia unakea kuhusu outstanding variety talk series.
Nikwambia
nani ameshinda? Nataka kwambia nani hajashinda.
Niambie nani hajashinda.
Jimmy Kimmel. Hata tuzime hizi vitu. Sicheki, sikia. Sikia. Outstanding drama series.
Acha tutetemeke.
The Handmaid's Tale. Nacho kwa mina ni haja boldiwa. House of Cards. Westworld.
Yeah, ni rude.
This Is Us na Better Call Saul. Na zinginezo.
Lakini, labda tujui.
Niko angry jenye.
Nini? Ian alinishow iko juu. Ruto.
Ian Ruto nani? Who is he?
Ali show.
Nani na nani?
Mse. Nimefurahi mimi.
San Junipero. Okay.
Niko. Hii episode ilikuwa kali.
San Junipero.
Wame win outstanding television movie.
Gani zingine ziko hapo?
Atukia.
Sherlock. Asitoshe mboga.
Naambianga watu Sherlock si series.
Exactly.
Sherlock ni
nini hiyo
mediocre?
Kuzuni.
Nini?
Yo Sherlock. Njoo naongea mbaya.
Si Sherlock Holmes ati wana solve crime. Buda tume move on from solving crimes.
ati magnifying glass
na English accent. Tuko San Junipero.
San Junipero. Hey. San Junipero.
Who? Nipero.
Ni San sijui. Na feel ni kama
Junipero alisema Junipero.
Okay.
San Junipero watu kwa podcast.
Okay. Okay. San Junipero. Ilikuwa nice stuff. Ilikuwa kusuni nini? Kwa na udema ameiva vizima yalikuwa kwa concussion. Niliambia Will Smith.
Kuona concussion.
Okay. Don't Google something. Ana jina ya Kikuyu ametoka.
Oh, udem. Niliona jina yake inakani Kikuyu. Karibu niseme kitu tricky.
Hezi ndio ana jina Kikuyu. What feel as overall thoughts kuhusu
kuhusu episode? So far na compile list ya Black Mirror ya zile zenye zinatosha.
Cabbage.
By the Black Mirror imeingia list zangu za series.
Imesukuma
fulani chini.
Kenya.
Imesukuma fulani.
Lakini ongea akili yako ukweli. Usi shout. Usi tunajangaze. Siko impulsive.
Siko impulsive. Nini analysis ya
Story House? Usitoe.
Zi. House of Cards itoki. Imepush moja chini. Imepush. Sacha kwa mimi ni power chini.
Power.
Okay. Push power chini.
Definitely. Story wise that is.
Story wise. Pay me push Mad Men chini.
Kali.
Not to outside top 5 but to number 5.
Chini. Yeah. huyu niko na picture ya list yako.
List yangu si
chutu na one, of course, ni House of Cards
na Breaking Bad.
Na kujua ndani nje
mse. Napata. Lakini staff Black Mirror. Nataka kuwa part of Black Mirror.
In your life.
Nataka wani. Niko na stories kadhaa nimeandika.
Sorry, you are reveal trade secrets. Umefanya vitu fulani so far kwa podcast yenye tuta edit out.
Mo edit out. Hii podcast ni yetu.
First of all, ume commit crime fulani gwani ya kulend legitimacy. But ni sawa.
To nani? To who?
To chill. To relax. To
ndaje. Hakuna, Ian Ruto ni brother. Wanatajwa kwa podcast.
Si Ian Ruto mse, Ruto kwa juu. Si Ian Ruto mse.
Nani?
Nikona swali kwanza. Nikona swali.
Endelea.
What did you think kuhusu holiday? Ukidai unaenda holiday.
Unaenda heaven. Unaenda, umetengeneza everlasting life ile ya Bible.
Zia kwa series. Unalipia boss.
Do money.
Sindio?
Na usikuni miss your part. But still. As
long
as
una enroll, sijui kama unalipia.
Unajua una enroll. But atumuuliza nini?
Unapilaje?
Kuhusu
thoughts. Uniambiangi thoughts zako. Unasemanga tu kitu iko juu.
Au kuhusu kwenye wana peleka watu to virtual worlds. Nikali, hope ni kitu inaweza mikiwa actually to upload iwe kwa the cloud mali tutaendelea kuishi.
Scary lakini.
Ni scary kwa nini? Hamko.
Hamko pia lakini kumbuka kile akilipuka flying alimwambia I place ni I make sense, haina meaning. Yeah. It makes sense. Lakini pia wako hapo. So haizi sema it makes sense na wako hapo. Where is it doubt na uko hapo?
Zi alikuwa na doubt tu. Si alikuwa na doubt, alikuwa anasema alikuwa aware that he wanaishi kitu haiko.
But si wako pia. Kitu na Black Mirror mbaya yenye ni boni. Wanaogopa ku pull threads on themselves. Ku come out clearly.
Zi hiyo ni yako. Black Mirror zote zineshanga in a way that wanataka wewe ufikirie. Niko sure.
Iko na beautiful.
San Junipero ilikuwa colorful by the way.
Colorful. Na iko na beautiful scenes. Like, kuna mahali alifaint. Alifaint ama kitu kaya hiyo. Udem White mwenye kwa Taylor Swift. Alifaint ama alianguka ama kitu kaya hiyo. Alafu, kulikuwa na like a whole minute ya kutuku mwangalia kiwa hapo hivyo. Amenil. Kwa kali. Ndo hii series yako. Ambia wase kuhusu Big Little Lies. Usiogope.
Sija watch. Lakini niko nayo. Nilikshow that niko nayo na plan like watch it. Lakini sija watch bado. Na na plan ku watch ni feminine by the way.
No, una plan ku watch.
Si feminine, iko na feminine cast.
Okay.
It is MC by the way. Outa dharau kitu iko na feminine.
Si, nimeidharau.
Iko na Nicole Kidman.
Danza history tena si.
Na Nicole Kidman na Udim mwenye react ikitu. Insurgent na Divergent.
Shailene
Woodley, anaitwa Shailene Woodley.
Ananuhusu ama
anatuhusu? Iko na watu wa movie, generally.
Ndio maana inaona
tiku. Ndio maana probably ime win your star.
Teremka chini mse, unagopa nini? Unagopa kuona anda udajashinda?
Tunapanda.
Oh,
si tunashuka. Outstanding comedy, VIP. Wanawiningi, tunasikia wai watch.
Nani yao? Na wanaishi wapi?
Mistaki.
Delete.
Atlanta, walikuwa nominated.
Ndio naona
baadaye. Alafu ati VIP wa win.
Master of none ni nani? Who are they?
Ni funny. Miko show star checker. Ati Modern Family.
Delete hapo hivyo, delete.
A Silicon Valley si nili watch season 1.
Si funny.
Mimi huni bamba.
I don't think wana judge na how funny it is. Wana judge na issues. Kama kuna 12 years slave, kama kuna issues, race issues na stuff guys.
Iko na issues. Wana curse in every sentence lakini wako na issues.
kuna issues normal. Guan.
Wako na issues guan. Wako na issues guan.
Nimba.
Nilikuwa naona nikaa tu shout lakini sijui
mbona inafaa kuwa
ni line ni kama mse amekufa inafaa kuwa
to chill to take a break alafu
static
take a break alafu
zi mbona kwani zi
to record episode full end up kukuwa nothing
itakuwa something itabidi uongee itabidi
tashout basi tashout kushout tashout
buda watu wa sponsor bwana watu wa hiyo mic
endelea
Outstanding drama series, The Handmaid's Tale.
Nani how?
Kwanza memka chini kabla ni jam Peggy, say.
Peggy
ndio ali act here.
Peggy nani?
Peggy ndio main character, Peggy also.
Ule mwenye anatengi na kuna ball.
Eh, anaitwa Elizabeth Moss.
Umesikia Kylie Jenner kuna ball?
Eh.
Anafaa platform hapa hivi.
Kylie Jenner. Hapa ana Travis Scott anafaa platform.
Ah, by Travis. Mungia kasi.
Travis Scott ako juu. Weka mtoto wenyewe ball.
Ulikuwa unasema aje, ulikuwa unaita aje kitabu.
Kautakia kuache. Ati?
By the way, joke kuna ile kona ile
ndio. Unajua kampuni ya Kylie ati inaenda ku hit 1 billion. Na
1 billion
ni makeup.
1 billion
dollars as in net worth ya company.
Una.
It is time to accept that two dem ame make it financial.
Ameiva. But hakuna.
Ameiva lakini
acha nkru hata ni inakuanga a fast. Unajua
hakuna company.
Unajua family yote
acknowledge.
Ni chocha, inakuanga chocha.
Your family. Kwa nini?
Hata mad trucks najaribu kutafuta rich Kenyan celebs wenye wameball kuhusu wasi
kuliko uko in denial I'm saying tuna make two show tunasema like we went to the mall like ni hivyo tu alafu tuweke camera
tuna script
alafu tu script
tunaeka like
like mingi na tunazibold ndio watu wasihati hizo like
tukue controversial
na na hate huyo mwanaume direct hiyo show
sidara watu wajui sura.
Zii namjua ni Ryan Seacrest. Ni Ryan Seacrest.
Nimsikia.
Yaani unafaa kumjua. Ni watu tu.
Zidi na hii list mseme mimi niko anxiety, niko anxious.
Angry drama series huko angry.
Niko angry bade. Niko anga
that ati Hulu. Hata unajua Hulu.
Hulu nani? Endelea mseme hii page nani bo? Endelea.
Inakubu. Tuna analyze zote.
Chapa moja. Acting, checking, say leading performances.
Leading performances.
Ah,
Donald Glover ndio hiyo.
Funny jam say.
Na kuata. Lead actor in comedy series.
Oh, comedy. Ni comedy. Hakuna kitu tunachingi comedy. Sidanganya wasi unachingi comedy.
Zizi, tuliona Atlanta. Na tuliona.
Na amewin.
Msi, na naonanga Shameless. William H. Massey, by the way, amenominitiwa since season 1. Sahi wako season 7. Hajawai win.
Anger tu.
Niko angry. Unajua umsi worked?
Anachingi.
For 70 year old.
Ako 70?
Umsi worked, eh. Kuna nude scenes na ako 70, by the way.
Yeah, by the way, but you show ni.
Ile Shameless ni. Hatujaongelea Shameless.
Bado ni the same
walk
kind
the
of
lines. The 70 year old ku bang 20 year old okay. On camera. So unakumbuka hiyo scene?
Nakumbuka. Haiku ilikuwa borderline.
Wana walk line. Umse i u Jeffrey Tambo.
Nani huyo? Umse mbona unajua ase au nani?
Lazima ujue. Umse ana act ka transgender. Aliwin last year. Aliwini
ana alikuwa na deserve umoche
chikisho na feel tu unajua US tu uplifting
vitu
zao
art
so
na
ilikuwa transgender akawin probably lakini maybe aliact kwa sivyo
aliact endelea na hii list nataka kuona outstanding
actress atujui kitu yote lead actress
endelea tata uni ule demo
mom
unajua demo uni ule demo I met your mother ule demo
una band si huyo ni wa mom
okay mom ile ya chakula
mom ni kali yeye ni ya chakula.
Endelea.
Nachukia Blackish.
Mbona?
See find funny na the rest of the world on it.
Cheki, ani nani mse? Ani nani ameshinda outstanding?
Mse wa this is us and I deserve. Nilikuwa na Hopa win. Outstanding lead actor in drama series.
A better call so hauna no love lost.
Zee.
Underwood nothing.
Zee Underwood nime ukikubali that Underwood hata why win. Itakuwa easier for you. Na si ati juhajuku act.
Ni sad.
Ni I think on trying to promote watu new wana feel Underwood maybe amekaa ana Oscar ma Oscars sijui ana Oscar mbili by the way
Oscar mbili kutoka wapi
asi ana Oscar mbili
kutoka wapi ana Oscar msi
Frank Underwood ana Oscar
au unasema the actor
eh
inga konanzo movie flani nonsensical
ana Oscar mbili msi ana role hivyo so juu kila msi list or except umse aliwinju ni black, acha tuambia na ukweli.
Oh, ni black?
Hebu
mklik, labda namjua, najuanga.
Namjua.
Black people in US, najuanga. Najua most of them.
Ali act poor, lakini rule. Tunalianga, sinu mkwame tunalianga.
Cry.
As an audience.
Nilikuwa najua ni ule mse wa nini, American Crime Story. Ali nominate you a peer for your show.
Last year.
Toa ile stuff. Toa ile stuff yiku kumashu.
From Libra.
Skia. Tablip, kuzi blip, tablip. Skia.
Tablip. Skia. Voice draw. raw material.
Nani
Keanu Reeves both most mse. Demo huyo acting si ni Peggy.
Oh ni eh. Mm. Okay. Umecheck ile Simon, si ndio?
Sijacheki.
Confess, ambia wasi. Ambia si
kweli. Sijacheki ile list.
Unazi freestyle hapa
aje. Najua wasi.
Okay.
Najua.
Angalia Dolores pale nothing. No love lost for HBO shows.
Sitaki. Mimi sitaki. Aliact nini? Niambia aliact nini kwa Westworld.
Simon
Westworld kama si Maeve ana win female. Ama zi ni Maeve pekee.
Muni bwangu janbamba kwa episode so far. Janbamba sana. Janbamba ambavyo.
Enapata lakini ni
hata ni hivyo. Kuna kitu kingine tunacheki hapa hivi. Besides outstanding lead actor and actress.
Buda.
Outstanding series.
Black Mirror lazima kuwe na kitu.
Hakuna ilikuwa hiyo moja solo. Labda sasa outstanding fashion.
Oh, azi lazima tafute.
Tatafuta,
mtapata. Black Mirror. Mm.
Oh, nani? Who are these?
Nicole Kidman, acha na si.
Do you think nani nominatiwa? Chuck, whatever.
Selikuwa. Supporting actor.
Cheki. Cheki, saa The Crown ni nani? Ati John Lithgow.
John Lithgow ni familia. Ebu, open a new tab.
Mouse ni. Saimu wako na una nbuengi. Kona mouse mbaya. Aish. Nani huyu tena?
Ni baba ya Bani kwa hivyo.
Baba ya nani?
Unakumbuka?
Oh. Na shukrani
kwa memory mbaya. Ini.
Cheki. Susan whatever hajashinda mse.
Nani
udemo Orange is the New Black? Hakuna mse mwenye anafaa ku win ame win.
Hiyo ni rude.
Thandi hakuna.
Ati wapatie ati undoubt. Kwani Handmaid's Tale iko na nini?
Sijui kabisa.
Ati wachukue hizi zote.
But najua iko na udemo Orange is the New Black. Cheki Maeve mse.
Maeve yuko.
Kwa hapo?
As in haja win.
Nisad, tuko angry. Si tuko angry ama?
Tuko angry mse. Supporting actor, wameacha Bernard. Jeffrey Wright.
Cheki, wameacha. Unajua wameacha nani mwingine? Wameacha Mike Amantraut.
Mike Amantraut. Mse anakuanga na scenes za 30 minutes silence.
Peke, akirusha kiatu. Akirusha kiatu kwa waya.
Alafu inakata. Alafu anachukua anarusha tena.
Nimejua nimejia madi nini? Nimejia madi nazima podcast.
Zime ba.
Iko hapi? Ameficha. Saimu ameficha na nisizime.
Napata. Supporting actor. Big Little Lies. Umse ndo I think ame act IT. Unajua IT. Imuji kora fulani imetokea jana. Last.
Sijui IT.
Uko nje. Nje kubaya.
Sa kwambia najua nini. Najua Silicon Valley. Si Silicon Valley nini? Najua social network. Hiyo movie. You know what I mean?
Probably. Sijui yenye. Atlanta. Finally directing.
Ile episode satirical.
Oh.
Black American Network.
Ya ule nini?
Ule
episode ilikuwa disturbing nini hivyo.
Enye alikuwa anasema you have to believe the times are changing.
Yeah.
Otherwise you will lose hope.
Ni ule mse black alikuwa try to act white. Walikuwa anaita
transracial.
Ni kali concept ni kali.
Alafu finally aka discredit the transgender movement. The humor ilikuwa in that after your special like yote. Wali stream na umse ndio wawei opinion yake kuhusu the transgender movement.
Oh.
Akasema ni unnatural. Ikakuwa funny because ni heroniko.
Nakupata. Nimesahau hiyo episode.
Yote
tambu nini. Mispendi penye Handmaid's Tale.
Cheki Homeland, nothing. Although wameshinda before.
Umu wana vitu kao soft cards zenye zimeignoriwa hii time yote.
Nile paint unazoea mse. Anasemanga anasemanga yeye uiba food akishare mizani nanga tu kukula na kuleo.
Oh. Pia
Kevin Spacey
unachezea unadanganya lakini sawa. Nani Denzel ndo alisema hivyo kuhusu Oscar?
Denzel alisema anaibanga food.
Si ndio?
Sijamix
watu kwa podcast.
Jamix endelea. Endelea. Scan through juu. Of course imekuwa disappointing endelea.
Black Mirror, lijua, haisikosa kitu.
Writing.
San Junipe. Si wali bombo hivo.
Donashindwa.
Wani wabombo aji.
Ni the only episode ime nominatewa for anything. Since 2011.
Ni rude.
Saimo.
Ni kama wako nafanya anything. Wame nominate juu wameenda Netflix. Unaona US venye wako.
Na umse alisema hivo.
Americans ni watu wabaya.
Ah, delete time is up hivi. Westworld hakuna
Westworld.
Aje hakuna. Si ah zizi.
Hakuna, niambie. Umeona
Jonathan Nolan na mimi. Enda wins.
Itabidi ukubali. Hai. Nini unakata?
Most nominations.
Hiyo ndio waliwin.
Waliwin
most nomination.
Mse.
Hako win kitu. It is time ukubali.
Sawa. Sawa. Ni sawa, Emis. Ni sawa.
Wamekata. Yani show.
Okay. Mm-hmm.
Show produce iwe. Na iaktive. Hivo. Na isi win kitu.
Delete to your page. Hmm? Move on to the next thing.
Nakupata. ni ujinga. I hope to next year.
Uko happy umsi wako, this is a Samoin, si ndio? Umefurahi? Unaogopa kuambia sio umefurahi.
Azizi, niko happy, nilikwambia niko happy. Unapologetically. Nilikwambia sitaki Anthony Hopkins awenjo, hakuwa na enough scenes kwangu.
Kwenda huko.
Ni ukweli.
Uliona msee vile ana change from consideration to anger.
Ulichochwa na msee wa YouTube.
Ni ukweli na unajua ni
video. Aunge.
Nilikuwa nakwambia hivyo before. So sorry. When you disloyal basically. Ina reinforce.
Mimi sitaki.
Kile mkuambia kusu. Mimi sitaki. Disloyalty yako. Si fair.
Mimi sitaki.
Sasa this is us ni nani?
Auja watch. Baadhi tume discredit vitu zenye zimewin na tuja watch.
Sawa.
Unapata. Chikichiki email unatutumia. Ati possession of mobile phones in examples.
Mm-hmm.
Ati whether switched on or off,
mm-hmm,
are strictly prohibited in the examination.
Mmekatazwa.
Tuingia na simu
exam. Mnakatazwa.
Mkata tuingia na exam na phone.
Wataku prosecute based on this. Walisema wamesema
a student found in possession of a mobile phone is should be treated as having committed an examination irregularity.
Mm. And hence, therewith, thereforth. Henceforth.
Lugha ya constitution.
Lugha ya letter.
Na wamesign wengi. Wamesign wengi.
They
even don't have threaten ingi.
Kupata. That's cold.
Kupata. Inu, ni vitisho. Tengia na
phone. Unawachi nini? Nita kuambia usu unawachi nini saizi.
Saizi. Saizi unawachi Narcos.
Unawachi
Narcos.
Niliona.
Carly Cartel.
But na the triads now as
easy wanna roll na Cali Cartel.
Niliona episode 1 kuhusu wase wa executive waingie kwa shimo alafu mse fulani anaitwa Cockroach alisurvive. Season 1 episode 1
wamesahau mse, niko zone 3 bwana.
Pata,
tume move on from Don Pablo.
El Padrino.
Chana jizi
bwana ni tango mse ali extrapolate.
Zizi, changu El Padrino. El Padrino ni place, I think.
Oh, El Patron.
Oh, yeah.
Miss George na kosu, so hiyo, I don't...
Okay.
Si ya tizikea, nita watch. Si dan ni nabu, nita watch eventually, but... Kuna tunataka kuna
mbele kuyuse. Nikali sana. Nikali, unajua... Wanaongeanga Spanish.
Mm-hmm.
Na tunasoma subtitles. Na bado tunaenjoy. Na
jengi nani ya kiandika. Sijuika ni magunga mwana. Yeah, kusu vile saya amevia
unaweza bien inamaanisha good na we puta inamaanisha
prostitution.
Siwezi sema
yenye nimesema sahi
azizi kitu was
kali iko na ni chafu ni mechiki sex scenes flani, si like the conventional
ni romantic scenes. Ni Mexicans na lazima
wa portray ile uchafu ile
Okay, lakini wako na the best opening theme. Ngoma, so
sikali hivyo. Inaweza kuwa kali kuhusu
Nikali kwa nayo MP3 kwa phone.
Kali kuhusu Westworld.
Nikali kuliko Westworld. Nikali kuliko ya Shame.
Tuonane.
Shameless. Nikali kuliko Shameless.
Shameless sikali, sikumbuki.
Au ku watch Shameless. Itabidi watch Shameless.